Yo, ni Alpha Prince. Aha, ni kiwana
chatu kama kawa.
Charges on the beat.
Yeah, ndo sababu niko high. Walai dunia ni sezi lie. Amenipo zima na uliza why. Bado yeye yuna misizi ndai. Ningalina mlilia maishani. Amenipaya kutosha tuhimani. Umuacha hilo misilani. Ajalishi maishani mingi nani. Maishani
wako yeni nani.
Maishani
wako yeni nani.
Maishani
wako yeni nani.
Kozi yale ametenda kwangu yako hai.
Jesus is the reason niko hai. Ananipa life every day. Jesus is the reason niko fly. Kamana every day mina praise. Jesus is the reason niko hai. Ananipa life every day.
Landa. Ameniweka juu mina panda. Na sikatai kuwa amenipenda. Juvenye amenifanyia wanda. Hi, hi, Jalali uko hi. Nebu washukia juu menipea uhai. Na sikasikia maadui wala guy. Cause natambua wewe tu ndiyo guy. Wana ni check check, wanataka kuni set set. Nasa na make make, you're the reason to my success. Nasa fake fake, juu sitaki kuwa regret. Panda wake wake, juu nataka ni kucelebrate. Si worry, juu yangori ni napitia. I'm sorry, yangu leo nakupatia. Kibali, yako ndio natarajia. Nimbali, ninapoenda na kuaminia.
Jesus is the reason niko high. Ananipa life every day. Jesus is the reason mina fly. Kamana every day mina praise. Jesus is the reason niko high. Ananipa life every day. Jesus is the reason mina fly. Kamana every day mina praise.
Hai hai siezi kuwa low. Kwa shetani bye bye. Kwa kesita go. Kwa kenenda nai nai. Anipe vitu mo. Ama hata saisa yata wasemeno. Nikiwa chini ya anani ya katop. Kwenye dini pia akanipa hope. Kwa nini nijinyonge kwa ro. Kozi yale ametenda kwangu yako hai.
Jesus is the reason, Jesus is my hero. Tangu ni mpate sijawai gonga zero. Baraka zake zina ni support kama pilo. Yomana rap ni nampatia ya kilo. Sasa nika celebration. Amekuwa my solution. Sita worry niki mention. Amenijibu all my question.
Jesus is the reason niko high. Ananipa life.